afike eGoli athola intombi abona lapho la emhlabeni iqinisi into engasekho Langfike eGoli athola intombi abona lapho la emhlabeni iqinisi into engasekho abona nokuthi mina izwile ndoda engenamali ayiGoli izwile ndoda engenamali Alizwakali zile ndoda engenamali abona la eGoli izile ndoda engenamali Alizwakali zile ndoda engenamali la eGoli izile ndoda engenamali Alizwakali
Wow dadhe wethu bayakhuluma bathi inkomo umahlalela Njengoba usuphelela umsebenzi Fundisu yakini kusumela laitini Wemaya Mina ngahamba ngeke ihlale lindala Wemaya Mina ngahamba ngeke ihlale lindala Umuntu nje seze bigizaba Umuntu nje seze nena ma Umuntu nje seze ngibangela stress Umuntu nje seze ngibangela stress Angisakufuni
Afike eGoli athola intombi abona lapho la emhlabeni iqinisi into engasekho Langfike eGoli athola intombi Abona lapho la emhlabeni iqinisi into engasekho Abona nokuthi mina izwile ndoda engenamali ayiGoli izwile ndoda engenamali Alizwakali izwile ndoda engenamali Abona la eGoli izwile ndoda engenamali Alizwakali izwile ndoda engenamali la eGoli Izwile ndoda engenamali, alizwakali.